pesa mina kupenda.
Wendo wangu shori, sorry, story, mina kupenda. Kwenye shida baby niwe nawe, kwenye raha baby niwe nawe, nifanye niwe nawe, mina kupenda. Usiri ache, tupe sorry, 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 wangu mchumba.
Baby, 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 moyo wangu na utesa, mina kupenda. Baby, 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 moyo wangu na utesa, mina kupenda.
Maloja nimedata ni na kuwaza usiku nikiraa na kuota matusi kebehi dharau changamoto za kwako nishinde kwa jinsi ulivo umbika ulivo jazika na nifanya mini waze kishenze ni waze mapenzi niwe crazy mapenzi o gari nyumba pesa mapenzi ni vire wanavyopenda danganyike na mapenzi ya pesa kaja mwisho moyo wangu tesa. My number one, wendo wangu shori, chunga sana is back story. Tuwazibe midomo wanafiki, wanga wache wenye chuki. Wasopenda mina wetu pendane, tushibane, raha tupeane. Wanopenda kila siku tugombane, tupigane, kisha tuachane. Mapenzi yo siri, mapenzi ni wawiri, haijarishi maskini ya utajiri. Moyo wangu meuteka kishenzi, kama viru menifunga na irizi. My number one, wendo wangu shori, chunga sana is back story. Oh, let's go.
Baby,